hano duhagaze gutya harimo inzu yaburanye n'amadafari n'amabati n'imyenda
na muntu wari gutabandi nawe kuko twabibonaga bakirukanka.
Ni bamwe mu bari batuye mu midugudu ya Kagarama na Buhembe yo mu murenge wa Bushekeri mu karere ka Nyamasheke. Ahaho zingo zabo ntiwamenya ko zahigeze. Izigera hafi kuri 40 zarenzweho n'igitaka cyamanuwe n'inkangu yibasiye aho batuye mu rukerera rwo kuri uyu wa mbere. Izindi zisaga 70 nazo zangiritse ku buryo bitagishoboka ko zaturwamo.
Zari nka saa 10 n'ebyiri tugiye kwatubona hano rwose haramanutse. Icyari ishyamba hano hari amazu atandatu ku muhanda yose twagiye kuba tubona yose aratebeye karakazi mubona hariya nayo ntihagaze iruhande notabate se inzu uko zikuye zitebera ubu ziri kujya ubwo raki twari kukwanye twifashe ku munwa
nk'iyo nzu y'umusirikare yari iranga ko bita Mariamu niho abaturage bari bahungishirije ibintu kuko ari hejuru gutya kwibuye mwako ka mwanya ibyaturutse ruguru nta kantu namba akangakana kamwe bigeze bakura musibye yuko bakuyemo ubuzima bwabo
bitewe n'ubukani inkangu yari ifite kuri bamwe no kumenya hahoze ari iwabo ni ukubanza gushishoza
ariko noneho ubwo icyambwiye aho inzu yanjye yageze ni uko mpageze ngasanga nyine hari imyumbati yanjye byamanukanye ariko inzu nyine niyo hepfo kubera ikimenyetso ni uko mbonye nyine hariho imbaho zishize vitanje
ngiye narinje nje gusura abakecuru n'abasaza kandi ntaba hari nyoberwa naho bari batuye
uretse inzu zisaga ijana ubu bitagishoboka ko zaturwamo hegitari 12 z'imyaka y'abaturage nazo zagiye
ahangaha hari ikirima kinini cyashyirimo amateke yeze harimo n'izo zigiye kwera hari no ku ruhande murimo y'ibijumba byose surabiruzi ntabyo nyine
ntabwo nagiranye ubuzi nawe urize mapima ariko hari hanini namaze gusoma inshuro eshatu gatatu nasenye mu 8 gutya yo nsubiramo urutse ko byamanutse nako mu 12 mwese muri mubona nyine kunzu meze nawe muri kwirebera ndi gutora gara muri kundeba ko nashyira gute narya tugaragara nyine tuko ibindi byose amazi yazire ibirenze
imibare twahawe n'inzego z'ibanza aha muri Nyamasheke igaragaza ko iki kiza cyakuye mu byaba baturage basaga 600 umubare munini muri bo ubacumbikiye mu nsengero za hafi aho biragaragara ko bahawe tumwe mu dukoresho twibanze turimo isahani amasafuriya n'ibiryamirwa ariko kandi ubuzima buracyabagoye
kuva mu gitondo mvuko abana bari kurira mudufashe baduhe ibiryo niho batuzanya ha iyo tukiba mu giturage umuntu abari gufasha umuntu utaragize ikiza akaduha icyo kurya ntabwo mba ngize isaha ntararye twabaye impunzi nta kintu dufite nta na gitoya nta n'ahandi ho kujya bakanatubwira ngo urava hakagenda ubwo bufasha ntazabona iyo leta kwitureberera yaturetse tukajya mu giturage tugacumbikayo ko batuzi ko byasinyitse ko dutuye mu masibo tukajya mu mudugudu tukaba turi mu tugari n'umurenge bakadukurikirana turiyo niba araho kuba bakazatujyana ariko turi kurya
tubanza badushakira nk'amacumbi noneho nyuma y'amacumbi bakadushakira n'ikintu umuntu ashobora kuba yashyira mu nda kugira ngo umuntu ubuzima bwiyongereye
bwana Philippe Habinshuti ushinzwe gutabara abahuye n'ibiza muri minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi mu Rwanda ku murongo wa telefone yabwiye Ijwi rya Amerika ko aba baturage bakomeje gushakirwa ubufasha bw'ibanze burimo n'ibibatunga nyuma hakazashaka uburyo batuzwa ahandi
ejo bagejejweho amafunguro nta kibazo cyabaye n'uyu munsi bagiye kugezwaho kubera ko mvuga cyane mu butabazi bwavuga kandi bwihuse noneho ubwo wenda nyuma y'ejo nibwo dutangira kureba uburyo bagenerwa ubufasha butuma nabo ubwabo babasha kwirwana mbese gukomeza kubaho badashyiriwe ibyo kurya bya buri munsi ku buryo wenda ibyo bakeneye babiherewe icyarimwe bakajya babitunganya harangira hakatangira gutekerezwa no kurebwa ikiri bukorwe mu buryo burambye turimo turaganira n'inzego z'ubuyobozi ziri hano inzego z'akarere inzego z'umurenge kugira ngo haboneke ahantu ahandi hantu abaturage bazajya guturukaho
inkangu yasenye aba baturage bo muri Nyamasheke ibaye mu gihe ikigo cy'igihugu gishinzwe iteganyagihe cyaherukaga gutanga umuburo ko uku kwezi kwa gatanu kuzarangwa n'imvura nyinshi ishobora guteza ibiza hirya no hino mu gihugu inzego z'ubutegetsi zigasaba abaturage kwitwararika no gukurikiza amabwiriza bahabwa n'inzego zibifite mu nshingano. Temistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.